make your kiss the bigger thing.
Make your kiss, babe.
Mopa. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Oh, barua yako mpenzi nimeandika ikufikie. Message yako mpenzi. Oh, message yako mpenzi nimeandika ikufikie. Barua yako mpenzi.
Maisha geto natoka simpi ya tamia. Narudi mikono mitu kwana nipoke. Ananipa mapusu mapa na njazia. Dua zake kutu kwa mwana na niyombe.
Maisha nyumba za kupanga nilibana na nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakuwaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Mimi bila yeye nitawezaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Geto tumepanga kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakuwaje? 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 Mimi bila yeye nitashinda. Itakuwaje? Itakuwaje? Oh,
baby ngoja tuambie vile tunavyopenda na sisi. Na kama mapenzi yapo sasa, vipi wivu unaona nyinyi?
Ridhiki mafungu saba, tuko sita tunaraga. Letu saba liko laja. Kuna muda tunagombana, asira mbaka tunablokiana. Kuna muda tunanuniana, doma pezi mbusu seto tunarudia.
Pesa magari vile msaralia, hakuni tupa sababu tulwekania.
Macho alifunga pazia, akaridhika daga wakulumagia. Maisha nyumba za kupanga nilibana na nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakuwaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Mimi bila yeye nitawezaje? Itakuwaje? Itakuwaje? Geto tumepanga kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakuwaje? 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 Mimi bila yeye nitashinda. Itakuwaje? Itakuwaje?
Allow me to introduce my name. This is Banaba Boy Classic, aka Opa. We study from the photo. Let's enjoy our life, baby. There is no you without me. There is no me without you. I love you.
Till I die. Comic Slicer.